kufa, eni kuite mpaka kufa. My own, yote me, mo bebe. Jina gani la peke, ni kuite wewe peke.
Yeah.
Nishajifanya ukiburi kugombana na we. Ila kipimo changu cha uzuri mtu afanane na we. Umarufu pesa changamoto, ukiwa na vyongali umtoto. Kukuowa we ni kama ndoto, nice kama nimeshinda loto. Na nilicho kundua
kapo yetu ya mamba, ya mamba.
Hatari wake nyeshe mvua,
minawe samba mba.
Girl, I can't live without you. There's no secret inside you. When I'm standing beside you, you're my beautiful onyinye. If I'm a man, I'm feeling you every day. She, you're my man. Now you make me fall in love. Oh, be more. Anticipating your special touch. Oh, be more.
If I could define the way I feel,
kuja kwako we, hey.
Ima kwa na ifedi mwaga na hadi.
Finally on the way,
ichorira pundua.
Kapo yetu ya mama, ya mama.
Hatari wake nyeshe mvua,
minawe sa mama. Kapo yetu ya mama, ya mama.
Tome dua.
Mamacita, te quiero tocar.